exclusive from bigvoicemusic.com.
Chalilemwa muchipino ngawalela eyo naiwe wala elelwa kufile tuleba awailuka
Marko 11:25 Bible tumya ikulekelelana omwe a omwe ikuti nakulijivi chojisi munsi amwe iwako I Bible yamba kuti wezere kulekelela kumwe nyoko uli wonse moya mwe mwakatwambira kuti tozere kulekelela 7x77 so moto ezere kuchita omwe mwi mwenzira titumya kwamba kuti tutawi wantu wajatirira Uhibi ya wezu
Mila landula Echibi pachibi Lelela Chibusa La kavila okubusu kaiwe chibusa ule tumbululwa nechite mwiko
Oh, dear.